amazi menshi cyane ameze nk'isoko nziza idudu bizamuriwe Yesu niwe uhuruye wa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo rw'ubuntu n'ubwishagira Yeah. nishakira Yesu niwe ugumye Warurego no bijuru Kugira ngo nishiremo Kugumu nishakira Kugira ngo nishiremo